Niza wamuga jimbo niza bamureba Waguta kauya niyabona haera Nikubona wane ya marida ibyishimo Ugituza shawe
Mama, urumugisha.